sina kosa kukupenda, nimeumbiwa wewe, wewe. Tupendane mpaka kufa, tuzikane nawe, wewe. Na shukuru kukupata wewe maishani mwangu, sitakufuru kuachana nawe mpenzi wangu. Umeniweza weza, umekamata akili yangu. Sina pa kwenda kwako nyanga nyanga, umevuruga bongo wangu. Nalimba na bebe pendwa, na kama sana umenitajenga bonga minapemendwa. Baby you special for me, for me. Kwenye mipa ukanivika kanda mbili, mwenzio siwezi peke yangu. Na kukuacha mi mwenzio sifikiri, si mimi fall in love, baby uwe wangu. Usisila naweza penda kwingine, na haya ndo mapenzi yangu, na kukabidhi yote wewe, yote yote wewe. Mwenzi usina kwingine, na kukabidhi moyo, usijena na kolo. Oh oh, hey. Nalimba na pepe pendwa, na kama sana mume nitajenga bonga minapemendwa. Baby you special for me, you special for me, for me, for me, for me. You're special for me, ah, for me. You're special for me, you're special for me, for me.